Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Ke dumisa ba mamedi ka fela ba Radio Pulpit le bitso le matla le pholosang la morana Jesu Kriste le dumisa ke moruti masengi mo mosong wa ka tseno. Ke rata re lebelela lefoko la modimo mo bukeng ya ditiro, kgaolo ka bosome ba babedi le borataro, re tlo bala verse 14 and 15 fela. Ere yare re wetse rotlhe fa fatshe, ka utlwa lentswe le nthaya ka puo ya Sehebere le re, "Saulo, Saulo, o mpogisetsang, go thata go wena go raga ditlhabi tsa leswane." Nna ka fetola ka re, "Morena, o mang?" Morena a re, "Ke nna Jesu yo mmogisang. Jaanong tsoga o eme ka dinao, gonne maikalelo a ke a go bonagetseng ka ona ke gore ke go dire modiredi le mosupi wa dilo tse o mponyeng ka tsona, lo a tse ke tla di bonalang mo go wena ka tsona." Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae, in Jesus name, amen. Mamedi a rategang, ke rata re lebelela lefoko la Modimo le re le boneng under setlhogo se buang gore Paulose o ile a ba le encounter le Morena Jesu, a personal encounter le Morena Jesu. O ile Morena Jesu o ile a iponagatsa mo go yena. Mare rata o bua ka setlhogo se se reng Mokreste wa boammaaruri, Mokreste wa nnete mo re badileng mo teng fa. Baebele e re tlhalosetsa sentle fa ga re ka bua kganye ka bokhutshwane ke gore fela a real Christian is one who has a personal encounter with Jesus. Mokreste wa nnete ke motho yo a kopaneng le Morena Jesu Kriste. Morena Jesu a iponagaditse mo go yena, and then results tsa gore Morena Jesu a iponagatse mo go yena di supa gore wa fetola, wa transformega, bophelo ba gae bo a changea, and oba o thoma o simolola go ba le commitment to serve and witness for the Lord. Go ya ka lefoko la Modimo o re badileng, Morena Jesu mo laetse gore o tshwanetse gore a dire eng. Na re bona kgang e botlhokwa thata-thata gore o tlo be a real Christian, go tlhokagala kgang e re badileng e. And Morena Jesu o batla batho ba ba tsebanang le ena, ba ba a iponagaditseng mo maphelong a bona. Lefoko la Modimo le tswelela pele le re bontsha le re a personal encounter with Jesus, explanation, Saul's encounter with Jesus on the road to Damascus. So le ne e le monna o ne a tlhoile bakeresete a itaba kereste a ba bogisa, mare mo tseleng Morena Jesu a mo arresta, mo tshwara. Le godimo la motshwara a na le gangster ya hae, and bo botlhe ba le ba wela mo fatshe, ba le modimo ga dipitse ba wela mo fatshe. And Morena Jesu a bua le ena a le fa fatshe, a le mo leroleng, a ba botsa-potsa re kwa ena mang. A real Christian has a personal relationship. Re bona mo gore taba e botlhokwa ke gore o tshwanetse gore o be le kamano le Morena Jesu. Ha ipona haditse e se ka ba fela gore o mmone, monna mongwe a re ke mmone, le nna ke mmone mmolo ke ya ntefetseng dibe, and then a tle tla kgone gore a fetolele bophelo ba gago, go be le se re se bitsang metamorphosis, goba transformation e e diragalang bophelong ba gago. Now lefoko la Modimo le re bontsha mo pointeng ya Paulose o ene le Saulo ga a bonagala Morena Jesu a bonagala mo go ene, e re the transformation in Saul's life after his encounter with Jesus. Mo chapter 9 fale ya ditiro verse 1 to verse 31 e tlhalosa gore Saulo o ile a botsa potso gore o tshwanetse gore a dire eng ga Morena Jesu a bonala mo go yena. And Morena Jesu mmolelela re ya mo motseng batla go bolelela re o ireng, mme a fetola, a rapelelwa, a bewa diatla ke Ananias ko teng, o bala mo chapter 9 fale, a bewa diatla mo teng, bonama bola ba gae le bonaba le dintwa tse ana dilwa tse kgatlhano le bakeresete tsa fela, tsa fetoga, a dilwa 3 days yo o tla sa ja sa nwe a sa bone. le itsa Anania ha mama tso ga rometse ke modimo le fokola modimo le tlhalosa le re gwa wa dikhapetla mo matlhong a hae tso ka re ni gwa wa dilotso ka dikhapetla mo matlhong a hae mme a tlala ka moya o halalelang a tlala ka moya o buitsepo mme a fetoga ya ba motho e motho. That's why I will tell you more 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ge motho a le mo Kriste o tlusisa the supernatural power ya go ba mo Kriste gore ke yona ye fetolang motho ge a dumela. And le wena mo mamedi a ratagang modimo o batla sona se Paulos mo Galatians 2 verse 20 ore ga e sa tlhoele nna ya tshelang se ke se tshelang ke se tshela ka morwa modimo ye e leng a šwa a ba a tsoga ka ntlha yaka. And ha re applykang ke mo bophelong ba rona kore a real Christian's life is transformed by the power of the Holy Spirit. Matla moya o halalelang a o fetolela, the supernatural power, the power that raised Jesus from the dead. Ke yona e go fetolelang mme ga e go fetoletse o ba a witness o kgona o serve, you serve o direla modimo o sa gapeletse ke batho o direla modimo because the Holy Spirit a le ka mogare gago wa bua ka the dead, the burial and the resurrection of Jesus. Now tsatsi la kajeno modimo o batla le wena tsatsi la kajeno a go thuse ka khang ere ba dilenye commission you a go romele gore o tletlo khona ira tiro ya gae. Ke batla go rapela le wena gore modimo a o thuse. Dear Heavenly Father, we come before you today and acknowledge our need for a personal encounter with Jesus Christ. We want to become real Christians, transform our lives by your power, of the power of the Holy Spirit. In Jesus' name we thank you. We receive this is done in Jesus' name. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM.
Radio Pulpit understands that praying alone isn't always easy. So, join us to form a chain of prayer for you and with you. To do so, send in your prayer requests on 067-429-7564. That is 067-429-7564. Or alternatively, email us on prayer@radiopulpit.co.za. That is prayer@radiopulpit.co.za.
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DSTV 882, and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app, and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.